Tabia zinaweza fanya gurua tapike. Tabia zinafanya mugu wa udike. Mtu mzima hata ana haya kibiza kuku ovyo ovyo. Ho, oh, saidia baba, saidia baba. Hey, tabia baya, tabia baya, tabia baya, hiyo tabia baya.
Tabia baya.
Biashara unaharamia, ai, masengenyo unahara pia, tuwezi kukukari pia, utatukari pia, hey, akiba dogo dogo nani, haba na haba, kibaba inahaba nani, sinema zangodo kejani umehaba nani, kandanda wadada wanazikaba nani, story zako tumalizi na bamba mbao, bamba mia, bamba tao, hey, wanakuitanga baba yao, wanakujua hadi kwa mtandao, hey, wet into the call, ai, the love of God surpass it all, hey, hizo wounds, yeah, tazinasi tall, ai, ana kumbu kumbu ilfo get it all, baby.
Tabia baya, metugo meuru, tunaikanyaga chini, shido saitani pepo. Tabia baya, metugo meuru, tunaikanyaga chini, shido saitani pepo.
Guo sapi tabia meja malaria, tubeata kibiza mpira Victor Wanyama. Victor ameanza kutukibizia munyama. Mugu wangu sio mchawi atanilisha nyasi. Mimi napewa matuda matuda hivi kama nanasi. So dhabi kija natoa kama makamasi. Ati mimi na wewe tunagobana juu ya kuku yangu ile mlioana. Unaendeleza tabia baya mpinzima kama wewe hauna haya. Badala ya mpango wa mtoto wako Karo unaendeleza mpango wa kando. Kama Wanjiku the teacher niko hapa kukuelimisha dio karada kabla ya Mugu kukupiga rada dio manake maishani wengine tupadi rada.
Tabia baya, metugo meuru, tunaikanyaga chini, shido saitani pepo. Tabia baya, metugo meuru, tunaikanyaga chini, shido saitani pepo.
Hey, papa nimejam kamarabo, tabia munafanya zina nipo. Mara muagi alipato na fuda, mara joki alipato na ha. Au, isi negoma. Modo mugima ena ngobe, Mugu aliuba Adamu hawa, hakubia Victor hawa wanyama. Ha, ngobe wa maziwa, ha, buda wa mizigo, buzi ni wanyama, nae kuku wa mayai. Ha, ubwa lida mimi, farasi beba mimi, aise siko sawa, bado wakibiza hawa wanyama.
Tabi.